Yibani nilokhu nimile uma nithanda sisakhothamisa amakhanda ethu okwezi lomkhuleko. Baba wasezulwini othandekayo, sibonga kakhulu kulo busuku ngalokhu elinye ithuba ukuba size futhi sethule leli elikhazimulayo ivangeli likaJesu Kristu elisimangaliso. Siyakubonga ngenxa yokuthi usalokhu engonguye izolo namuhla naphakade. Siyakubonga ngalaba bantu ababuthene ngaphandle lapha ngesikhathi salesi simo sezulu esibandayo futhi belokhu benamathemba abo amakhulu. Bebuka bekholwa ukuthi into ethize engavamile izophiwa thina ivela kuNkulunkulu. Siza sina lelo themba Nkosi emihlanganweni yonke. Siyakubonga ngezinkonzo ebusuku bakuthangi eTabernakele. Siyakubonga ngenkonzo lapha izolo kusihlwa. Nangenkonzo namhlanje eTabernakele. Sibheke manje lokho ozosipha khona kulobu busuku. Baba siyazi ukuthi noma ubani okwazi ukunyakazisa izandla zabo bangakwazi ukuphenya amakhasi eBhayibheli. Kodwa uyedwa kuphela ongalenza liphile futhi libe yilo ngempela futhi lowo nguwe. Futhi Baba sibheke wena ukuba wenze lokho kulobusuku. Sibusise ngandlela zonke. Izinhliziyo zethu zijwele kakhulu injabulo njengoba sibona isikhathi sisondela lapho sizohlangana naye ubuso nobuso. Lowo ebesimthanda futhi samphilela kuyo yonke leminyaka. Abaningi abasha abaphendukile Nkosi wenziwe. Siyakonda ukuthi isixuku esikhulu amashumi amane noma amashumi amahlanu sizobhabhadizwa egameni lakho ekuseni enkonzweni ebizolo ebusuku. Oh Nkulunkulu, ngiyacela qhubeka siyakhuleka kuze kube lapho inzalo kaNkulunkulu eyamiselwa ngaphambili isikubonile ukukhanya kwevangeli futhi yangena esibayeni. Sitshela wena ukuba uzifihle kulobusuku emva kwezi. Sikuphuthekise ezintweni zezwe futhi asibone uJesu. Kwangathi kungaba khona ulwazi lwesipiliyoni phakathi kwethu sasentabeni okuguqulwa isimo kulobusuku ukuthi singaboni lutho ngaphandle kukaJesu yedwa. Sikucela egameni lakhe nangenkazimulo yakhe nokuqinisekisa kwevangeli lakhe. Amen. Ningahlala phansi. Ngizophendwela umbhobho nje noma leli desk lithi nje ukugudlukela eceleni kancane uma kulungile ukuze ngikwazi ukubona amacala omabili ezithameli. Ngikagele ngingayibeka khona lapha le mibhobho kahle. Kulungele umzuzwane nje. Siyabingelela ehholo elikhulu lapha kulobusuku. Abangane bethu eArizona, eCalifornia, eTexas nakwiUnited States yonke ngendlela yotelefoni. Lokhu kuya esizweni esibanzi lenkonzo kulobusuku ngendlela yotelefoni. Ngakho sethemba ukuthi uNkulunkulu uzosibusisa. Niyezwa emuva ehholo elikhulu ngakwesokunxele na? Kulungile, bazohlola manje uhlelo lukatelefoni ukubona ukuthi lusebenza kahle yini. Wonke umuntu uyajabula kulobusuku na? Bathi lokho kuthi. Ngapha na? Amen. Ngijabula kakhulu ukubona ukuthi nonke nihlezi ngokuthokomala. Futhi manje kusasa ebusuku uma izixuku ziqhubeka nokwanda, nazo futhi zizoxhumana ngotelefoni ngqo kukhona kulobusuku. Ngicabanga ukuthi abanye babo usezansi eTabernakele. Futhi kusasa ekuseni izinkonzo ngeke zibe khona eTabernakele ngoba kuzoba khona usozimbali lapho ehlobisa indlu yesonto enzele umshado wakusasa ntambama. Futhi baze dlulisile izinkonzo ekuseni zenyukela ebandleni likamfowethu Rado. Omunye wabahambisana nathi nasenhla emgwaqeni omkhulu lapha amashumi amabili nesithupha. Ngabe kumenyezelwe na? Kumenyezelwe. Futhi uma kuthichima phezulu lapho sizothatha abasele bese sithumela omunye umfundisi ezansi kwamfowethu Junior Jackson ezansi eClarksville. Isizathu sokuba sibe nayo kwamfowethu Rado kuseduze lapha futhi singafuthi sicabange ukuthi lokho ningakuthola kalula. Futhi sizobeke sesibunakekela ngenye indlela. Futhi siqiniseke ukuba sifake yonke leyo mibhabhathiso kusasa. Futhi ngethemba ukuthi kuzoba khona elinye ikhulu noma amabili enezelwa kulabo okombhabhathiso kusasa. futhi manje kusasa ebusuku angithandi neze ukumemezela noma yini enikhuluma ngayo ngaphambi kwesikhathi kodwa ubusuku obubodwa enkonzweni noma usuku olulodwa ngifuna ukukhuluma ngendaba ethi ubani lo Melchizedek na ngoba indaba engicabanga ukuthi siphele esikhathini lapho lezi zambulo ekade kungumbuzo kusukela phansi onyakeni ukuthi ungubani lo mfuna ukuthi ngikholwa ukuthi uNkulunkulu unempendulo ukuthi wayengubani abanye bathi bupriesti abanye bathi inkosi abanye kodwa kukhona inqobo nje uma kukhona umbuzo kuzofanele kube khona impendulo kulowo mbuzo eshaya khona ngeke kwaba ngumbuzo ngaphandle kokuba kube impendulo yokuqala manje sethemba ukuthi uNkulunkulu uzosipha isibusiso lobusuku ezini lakhe njengoba silifunda ukuthi nike na uBhili ungitshele ukuthi nginitshele ukuthi nibe nobambiswano oluhle ngempela nabantu lapha ekade besohlelweni lokubaka amaphoyisa nakho konke kugcineni njalo lokho kuhle kuhle kakhulu sethemba ukubona isikhathi mhlawumbe esikhathini esiseduze esizayo lapho mhlawumbe esingaletha khona ithende lapha edolobheni bese silimisa lapha enkundleni ye-baseball lapho esingathala khona isikhathi esithile eside mhlawumbe amaviki amathathu noma amane imvuselelo njalo nje futhi lapha sicishe singazani futhi manje-ke sesizofanele sithi nisale kahle bese siyahamba futhi kodwa ngithanda ukuza futhi ngihlale uhambo olubanzi ngesinye isikhathi lapho eningahlala khona ukuze singavali ebusuku noma obubili kodwa nje ukuhlala futhi sifundise imini nobusuku njalo njalo mhlawumbe omunye aye ekhaya aphe izinkukhu asengamankomazi bese ebuya ngeviki elizayo bese eqhubeka nenkonzo ngiyakuthanda lokho ngakho inkosi ibe nani manje ngaphambi kokuba ngihambe mhlampe ngesonto ekuseni noma ngesonto ebusuku noma okuthize enye yalezi zinkonzo ngiyazi nonke nilinde ukuzwa umlayezo ngeqiniso elimayelana nomshado nesahlukaniso okungenye yezinkinga zosuku futhi nje ngineqiniso impela njengoba ngimi lapha ngikholwa ukuthi impendulo eqinisileyo isezwini likaNkulunkulu futhi ngethemba ukuthi yilokho engethembise ukukubuyela futhi ngithi ngokwazi kwami ngifuna ukuba nenye inkonzo lapha eJeffersonville ngesonto lephasika futhi sizo okwenkonzo yokuphuma kwelanga bese-ke kuba yisonto lephasika ngakho sizokumemezela ngaphambili futhi sizame mhlawumbe ukuthola ihholo lesikole uma kungenzeka noma ndawo kweyangesonto mhlawumbe sifike ngomgqibelo nangesonto lizodindeka ngindize ngingene ngibuye ngiphume ngoba kuseduze kwesikhathi ngifanele ngikuhlole kuqala nohlu enginalo nolunye lohlu lohambo lwami eCalifornia bese-ke masinya emva kwalokho ngifanele ngehlele e-Afrika ngakho nisithinte futhi nisikhulekele manje kulo busuku ngifuna-ke ninake ingxenye yezwi likaNkulunkulu elitholakala esahlukweni sesine sikaLuka ongcwele isahluko sesine evesini leshumi nesithupha sizoqala khona uJesu ekhuluma namuhla lelizwi ligcwalisekile ezindlebeni zenu manje sifuna ukukhipha kulokho isiphetho sokuthi izwi likaNkulunkulu linamandla okuhambisa kanjani manje sonke singazicabanga izihambisi mshini kodwa kuthatha amandla okuhambisa ukulenza lisebenze singacabanga ukuthi yini izihambisi mishini zomshini imoto kodwa-ke kuthatha amandla okuhambisa ukwenza amasondo ahambe asebenze futhi anyakaze manje uJesu wayekade ebuyele eNazaretha lapho ayondliwa khona phansi embhalweni lapha sithola ukuthi bathi sezwa ukuthi wenza lokhu nalokhu ngale eCapernaume manje masikubone ukwenza lapha ezweni lakini uqobo uJesu wathi umprofethi kadelelwa ngaphandle kwasezweni lakubo futhi kusobala yilapho owondliwa khona nalapho abantu bekwazi khona futhi lapho waba negama elibi kuqala nje ngaye ezalwe ngaphandle kukababa wasemhlabeni abembiza ngomntwana wesihlahla ukuthi uMariya eqinisweni wayekhulelwe ngaphambi kokuba ashade ngokomthetho noJosefa. Kodwa lokho akunjalo, siyazi ukuthi akunjalo. Ukuthi kulo mbhalo okungenze ukuba amehlo ami awele kulo, kube yinto esande kwenzeka maduze nje ePhoenix, eArizona. Kwakuwusuku lokugcina lwenkonzo engangizokhuluma kuyo engqungqutheleni yamazwe ngamazwe yosomabhizinisi beFull Gospel. Nakule ngqungquthela kwakukhona isivakashi esasikanye nathi esasingumbhishobhu wamakatolika, okungukuthi ungowe-Chaldean Rite yebandla le-Apostolic Catholic. Umfundisi ohlonipheke kakhulu uJohn S. Stanley, OSD, ongumbhishobhi omkhulu wedolobha elikhulu le-United States ebandleni elikatolika. Lokhu kwenzeka ukuthi kube sekhadini lakhe nelakhe nekheli lakhe. Futhi wayeyisivakashi nosomabhizinisi abangamaKristu. Futhi ngangimbone lapho ngayizolo. Futhi ngenkathi ngikhuluma ngomgqibelo ebusuku, ngikholwa ukuthi kwakuyiwo noma ngomgqibelo ekuseni ekudleni kwasekuseni. Futhi lapho ngisakhuluma wayelokhu engibukisisa, ngacabanga lowo muntu akavumelani ngempela nakho konke engikushoyo. Futhi niyazi wawungambona nje, wayelokhu enekuzisa ikhanda la phansi phezulu. Kodwa ngangingazi ukuthi ngempela yini eyayisebenza kuye. Ngakho ngesonto ntambama ngenkathi ngisukuma ukuba ngikhulume, ngangizothatha indikimba yami ngokuthi izinhlungu zokuzala. Lapho uJesu asho khona ukuthi njengowesifazane ebeletha kabuhlungu umntwana uze ubuhlungu ekuzaleni. Futhi ngakho lapho ngangisazokhuluma kusuke lapho njengokuthi izinhlungu zokuzala, indaba ngithi izwe lisezinhlungwini zokuzala manje, elidala lizopheliswa ukuze kuzalwe elisha. Ufana nje nembewu ifanele ibole ukuze inikeze ukuphila okusha. Nokuthi zikanjani izinhlungu zokuzala yashaya izwe empini yokuqala yomhlaba. Laba nezinhlungu ezesabekayo ngoba babe negesi ewuphoyizeni kanjalo njalo eyayingacishe impela ibhubhise izwe. Nasempini yesibili yomhlaba lashaya ezinye ubuhlungu obulukhuni kakhudlwana. Babe nodalimede kanti futhi nebhomu le-atomu. Ngeke lisawumela omunye umsiko. Le micibisholo edilijelwayo nezinto namhlanje, enye futhi impi iyoliphosa liyongena emkhathini, ngoba manje liyobelethwa futhi kuyoba khona umhlaba omusha. IBhayibheli lathi uyoba khona. Phakathi kwawo wonke umlayezo omprofethi, u-Israyeli waba nobuhlungu bokuzala ngenxa yokuthi labaprofethi bayofika enkundleni emva kokuba osiyazi bezenkolo nabefundisi basesontweni bekwa nebandla lonke lisesimweni senhlangano. Futhi lapho labaprofethi befika enkundleni no-isho kanje inkosi, bazamazamisa lawo mabandla futhi laba nobuhlungu bokuzala. Ekugcineni laba nezinhlungu zokuzala zaze zayoshaya phezulu lelaze labeletha indodana yevangeli, okwabe kuyizwi uqobo lwalo lenziwe inyama. Ngakho ibandla ngempela lisezinhlungwini zokuzala futhi ukuba kubelethwe indodana. Indodana kaNkulunkulu kube ifike futhi. Bonke abosiyazi bakithi bezenkolo, konke okwenza inqubo zethu, konke kwamahlelo ethu kuphume kwabolela khona impela phakathi kwethu. Ngakho sisebuhlungwini bokuzala. Nomlayezo ovela kuNkulunkulu njalo phosa ibandla ebuhlungwini obunzima kakhulu impela. Kodwa emva kwesikhashana lizobeletha umlobokazi ozoveza uJesu Kristu kumlobokazi wakhe. Bese kuthi-ke ngicabanga ukuthi lo muntu wayengavumelani nami kakhulu kangaka. Uma ngisukuma ukuba ngikhulume lo mlayezo, ngaphenya ibhayibhelini lami ukuba ngithole ikhasi. Nomngami wayesanda kungipha ibhayibheli elisha likakhisimuzi, ibhayibheli lami elidala selineminyaka eyishumi nanhlanu ubudala, futhi into yase icishe idabuke ibe yizicucu nje amakhasi ngaso sonke isikhathi uma ivuleka ayephuma kulo. Futhi kodwa ngangazi nje ukuthi wawutholakalaphi nje wonke umbhalo. Ngakho ngalifundisisa lelo Bhayibheli ukuthi ngavele nje ngacosha elisha ngoba elinye lalibukeke kahle limanikiniki kabi ukuya nalo enkonzweni. Kune inkathi ngiqala kuphenya ngale kuJohane Ongwele lapho umbhalo wawutholakala khona. Ngaqala kufunda isathi oseshumi nesithupha.
The verse that I was looking for wasn't there.
Nalomphristo ayikatolika wasukuma wasuka esikalweni sakhe esiwacishe kubefundise bamasonto abayikhulu behlezi emsamo. Wahamba weza eduze kwami nazo zonke izingubo zakhe nezingubo ezivusha phansi neziphambano kanjalo njalo. Kuthi weza wasondela impela kimi wayesethi, ndodana yami ungaqhakaniseki, uNkulunkulu lungisela ukunyakaza. Ngacabanga umphishobhi wamakatolika etshela mina lokho. Wathi lifunde encwadini yami. Ngase ngifunde umbhalo encwadini yakhe. Ngase ngithatha indikimba yami ngaqhubeka ngashumayela intshumayelo yami. Ngamuva sengiqedile wasesukuma emva kokuba sengihambile wayesethi, ikhona into eyodwa ezokwenzeka. Emva kwalokho ibandla lizophuma enqobanqoveni elikuyo, noma kuzofayedena siphume enqobanqoveni ibandla elikuyo. Ngakho okunye phakathi kokunye. Ngangisendleleni yami ngibheke ekhaya, ngibheke emuva eTucson. Ngalokho kuhlwa abantwana wayekhalela isemishi, ngase ngima ukuba ngithole isemishi esitendeni esincane. Nomngane wathi, Bill, angigazi ngishaye ubhalo kangaka empilweni yami yonke ukukubona umi lapho uphuthaza kulelo Bhayibheli. Wathi, akuzange kukwenze ushaye ubhalo wena na? Ngathi, qhabo. Ngathi, bengazi ukuthi belilapho ndawondawo ukuthi nje ababanga nalo ikhasi kulo kunephutha ekubhaleni. Wayesethi, ucabanga ukuthi ngikuthengele iBhayibheli bekubukeka sengathi onke amehlo phakathi lapho abekimi ngqo. Ngase ngithi, awu, akukho obungakwenza kulokho. Lokho bekunephutha ekubhaleni eBhayibhelini. Ngathi, abazange nje balifake ikhasi. Awu, ngabheka phansi ngalibuka futhi liphelele phaqa. Kodwa isahluko seshumi nesithupha siyaphela ingxenye yazo cishe ama-itshi amathathu nje ukusebheneni phansi. Ngale esahlukweni seshumi nesikhombisa ngakwelinye icala wenza into efanayo, futhi njengoba kuyibhayibheli elisha lawo makhasi amabili ayenamathelene phaqa. Futhi ngangifunda isahlukweni seshumi nesikhombisa esikhundleni seshumi nesithupha. Awu, ngathi kulungile lokho kungokwesizathu esithize, futhi njengokutake ba njengoba wawungezwa noma yiliphi iphimbo, kufika iphimbo kimi laselithi wangena eNazaretha lapho wayodliwa khona. Wasengena esinagogeni njengoba kwakungukwenza kwakhe. Nomphristi wamnika imibhalo ukuba afunde. Futhi wafunda u-Isaya wamashumi ayisithupha nanye. Futhi kwathi eseyifundile imibhalo, wahlala phansi wabuyisela iBhayibheli kumphristi incwadi. Wasehlala phansi nawo onke amehlo ebandla amgqolozela, namazwi aligugu aphuma emlonyeni wakhe wayesethi, namuhla lo mbhalo ugcwalisekile. Namuhla lo mbhalo ugcwalisekile. Umbhalo ushaya khona ngqo kahle kanjani? Uma uzoqaphela lokhu ku-Isaya wamashumi ayisithupha nanye eloqala kuya kwelesibili, yilapho inkosi yethu eyayifunda khona. U-Isaya wamashumi ayisithupha nanye eloqala kuya kwelesibili, kodwa maphakathi nevesi lesibili lika-Isaya wamashumi ayisithupha nanye wama lapho okwathi khona, umoya wenkosi uphezu kwami ukuba ngishumayele umnyaka omuhle. Wabe eseyama. Ngani na? Enye ingxenye ukuletha ukwahlulela kwakungaphathelene nokufika kwakhe kokuqala, kodwa ukufika kwakhe kwesibili. Ngiyabo, akuphathelananga nalapho. Imibhalo ayilenzi neze kahle kanjani iphutha. Iphelele njalo. UJesu wama nje lapho umbhalo wama khona, ngoba lokho kwakuyikho impela okwakuzoqinisekisa osukwini lwakhe. Manje kulokho kufika kokuqala, ukufika kwesibili uyoletha kwahlulela phezu komhlaba. Kodwa hayi ngalesiya sikhathi wayezoshumayela umnyaka omuhle. Qaphelani,
standing in the platform
uMesiya emi emsamo kuba azikhombe nezwi lesithembiso langalowo nyaka.
How strange!
Kuyisimanga kanjani?
The Messiah standing up.
uMesiya emi phambi kwebani futhi ebuka lamazwi ayigugu lapho esho lapha ukushumayela umnyaka omuhle. Umnyaka omuhle njengoba sonke sazi njengabafundi beBhayibheli kwakungunyaka weJubhili. Lokho ngenkathi zonke izigqila neziboshwa njengoba babeyizwe babekade bethathiwe ijele futhi wayefanele anikele ngendodana kuba ikhokhe isikweletu noma indodakazi kuba ikhokhe isikweletu futhi babesebhilini. Akunandaba ukuthi kwase kube isikhathi esingakanani besebhilini noma kwakufanele bahlale isikhathi eside kangakanani lapho. Ngenkathi kufika unyaka weJubhili, ngenkathi kukhala icilongo, wonke umuntu wayesengahamba akhululeke uma wayefuna ukuhamba akhululeke. Usukhululekile wawungasesiso isigqila, kodwa uma wawufisa ukuhlala uyisigqila, khona-ke wawuthathwa wehlisela ethempelini, umiswe ngensika yethempeli, bese bethatha usungulo, bese bebhoboza imbobo endlebeni yakho. Wawukhonza leyo nkosi-ke zonke izinsuku zokuphila kwakho. Isibonelo esiphelele kanje pho sevangeli kaJesu Kristu. Uma lishunyayelwa isikhathi esihle nesikhathi sejubhili, noma ubani kungelandaba ukuthi ungubani, ukuthi ubala nini, ukuthi ungowaliphi ihlelo, ukuthi ushone kangakanani esonweni, noma ukuthi yini engalungile kuwe, ungahamba ukhululeke uma uzwe icilongo levangeli khala. Usukhululekile. Kodwa uma ufulathela umlayezo futhi wale ukuwuzwa, kaphela wawubholwa endlebeni ngosungulo. Lokho kuthatha ukuthi ukuthi usunqamule ubunga phakathi komusa nokwahlulelwa, kuthi awusophinde ulize ivangeli futhi, awusoze waqhubekela phambili. Ufanele ube isigqila enqubweni okuyo zonke izinsuku zokuphila kwakho. Uma wala ukuzwa umnyaka omuhle. Manje enye ingxenye yalo njengoba ngishilo yayingadingi ukuphendulwa ngoba lo Mesiya ozayo isikhathi manje ungale nkathi lapho eyoletha ukwahlulelwa. Manje babengaze behluleke kanjani labo bantu ukubona ukuthi wayengubani na? Baze bakukhethe kanjani na? Kwakungenze kanjani kanti kwakwenziwe kwaqata kahle kangaka futhi kwakhonjiswa no? Kwakungenze kanjani bona bakugethe kukubona na? Lapho izwi elinje pho, kucabange nje namhlanje ufarisekile lo mbhalo phambi kwamehlo enu. Ubani okushona uNkulunkulu kalo wakhe wangumhumushi wezwi lakuqobo. Namhlanje ugcwalisekile lo mbhalo uMesiya cabani wakhe ebukhoneni bebandla futhi efunda izwi eBhayibhelini elifondele naye futhi-ke ethi namhlanje lo mbhalo ugcwalisekile futhi noma kunjalo behluleka ukukubona. Indaba esabekayo enje pho eyayingenzeka kodwa yenzeka, kuyenzeka izikhathi eziningi. Kwakungenzeka njani na? Kusobala njengoba kwenzeka kwezinye izikhathi ngokukholwa ngokuhunyushwa kwezwi ngumuntu. Kwabangelwa yilokho-ke lawo makholwa angalezo zinsuku ayebizwa kanjalo ngamakholwa, lalithatha ukuhumusha kwalokho okwakushiwo ngumpristi mayelana nombhalo. Ngakho-ke uJesu engekho nakunoma yisiphi sezikhunda zabo noma imiphakathi yabo, waxoshwa kwababehambisana nabo futhi ngakho-ke babengenakumbandakanya nabo ngoba wayehlukile kubo. Ukuba ngumuntu kaJesu Kristu wawuyingqayizivela kakhulu ngawo ukuthi akukho muntu owayengakugeda ukubona lokho okusendodaneni kaNkulunkulu ngoba wayeyinkomba ephelele yombhalo obhalwe ngaye. Ileyo ndlela noma yimuphi umKristu aziwa ngayo. Uma impilo yakhe ikhomba zona impela izinto umKristu afanele azenze. Uthi waye makanjani labo futhi athi
this day this scripture
namuhla lo mbhalo ugqwalisekile phambi kwamehlo enu ngqo kubambe kangaka pho kutate kangaka pho lepha nokho lawo bantu abaqondanga ngani na ingoba bathatha ukuhumusha ngolunye uhlelo lwabaphristi ababe balalele nomlando njalo yazibhinda nombhalo unengezelo embaqambili kuwo nesambulo esimbaqambili isibonelo nje njengoba kusho ebhayibhelini ukuthi indodana yami ngiyibize iphume eGibhithe kubhekise kuJesu hamba ngumphetho wekhasi kulokho futhi uyathola kubhekise kuJakobe futhi umbhalo ofanayo uJesu wayeyindodana yakhe enkulu kakhulu uJakobe wayeyindodana yakhe ayibize yaphuma eGibhithe ibhayibheli isikofithi nawo onke amanye amabhayibheli athi yikho ngoba lowo ngumbhalo ofanayo okwakubhekise kuwo ngakho wawunempendulo ekabili wawunempendulo kaJakobe ebizwa aphume nakuJesu ebizwa aphume futhi kunjalo namhlanje ingoba sisesiyaluyalweni esikhulu njengoba sikuso nje nabantu bayahluleka ukubona inkinga likaNkulunkulu ingoba kunamaningi kakhulu amahumusho ezwe ngumuntu ezwe likaNkulunkulu uNkulunkulu akadingi muntu kubahumusha izwi lakhe ongumhumushi wakhe yena uNkulunkulu wathi ekuqaleni makube khona kukhanya kwaba khona kukhanya lokhu akudingi kuhunyushwa wathi intombi yokhulelwa futhi yakhulelwa lokhu akudingi kuhunyushwa lapho umuntu kaNkulunkulu kwezwi lakhe kulapho uma ekilisekiza kuthi asakazisa ukuthi linjalo ngalo ngokuhumusha kwakhe ngokukwenza kufezeke kulapho ngokuhumusha kaNkulunkulu kulapho uma enza khona izwi lakhe lifezeke ulihumushela nina nje ukuthi uma kwakungakaze kube khona ukukhanya futhi wathi makube khona ukukhanya futhi kwaba khona lokho kuthi ngimuntu kubahumusha kodwa sithola izinqubo zabantu zincutshwe kulo uthi uma ukwenza uyalikhipha emfeni uthi kanjalo kuyileyo ndlela kodwa ngisecabanga ngokuthi kufanele ukuthi wakwethusa kanjani cabange umesiya besikekelani ukumbona na ngoba bona impela abaholi babo ababefanele bamazi ababefanele ukuthi bawejwayele kahle umbhalo ababefanele ukuthi bayiqonda kahle imibhalo bambukele phansi lo muntu
and said he's the illegitimate child of
wasekuqaleni nje business boy look emnyakeni kamumba asikukhona look bese afayintaze ukuthi wayeyindodana ezalwa yintombi futhi kambazela kwelinyilanga ukuthi yona impela into esibona uJehova ayenza namhlanje umuntu eminyakeni ezayo uma ukhona siyakubala into esikhuluma ngayo namhlanje yathi ngeke ukuthi kwenze uma sekufika uPaulu esilo futhi ungavunyelwa ukushumayela ivangeli ngale ndlela lapho enyunyana enkulu yamabanda ethanda onye esisohlelweni khona manje lwebanda lezo uyofanele uPaulu obufazi bakho ngempilo yakho uqobo kulokhu ufanele uyikhole manje uma lawo baphristi bebengavuka abamlahla ngecala bebengeke bamlahle ngecala kodwa wena uthi ukuba ngangi lapho ngangiyokwenza ukuthi nokuthi awu lo kwakungesiye unyaka wakho kodwa lona ngunyaka wakho yilasi isikhathi wena uthi awu ukuba wayelapho ibhayibhele lathi buyeni izolo namuhla laphakade uyafana ngakho ulapha kodwa ulapha njengoba izwe liphucuzekile laba likhulu futhi lafunda kakhulu ulapha ngesimo sikamoya abangeke bawubulale noma bawubulale wafa kanye angeke asafa futhi wadingeka ukuthi enziwe inyama ukuze uNkulunkulu abulawe esenyameni ngenxa yesono kodwa lesikhathi ubengeke safa ngumondwele manje kukanjani ucabanga ukuthi babe nalezo zinto ezimelene naye enye into ukuthi wayengeke ajoyine noma yisiphi sezikhundla zabo manje-ke niyabona lokho kwakuselokhu kumenza umfo omumbi wayengazijoyini izinhlangano zabo engabujoyini ubupristi babo futhi wayengahlangani ngalutho nakho futhi manje-ke ngaphandle kwakho konke lokho wazame kudiliza lokho ababekwakhile wahamba oyongena ethempelini umbize ngomuntu othobile wayenguye kodwa izikhathi eziningi sikuqonda ngokungesikho ukuthi ukuthobeka kuyini Waya ngumuntu wasihe. Kepha nokho siyethula ngesinye isikhathi ukuqonda ukuthi yini izihe. Akusilo uzwelo lobuntu, akusiso isihe. Kodwa isihe singukwenza intando kaNkulunkulu. Wedlule ngasechibini la lase Bethesda isango. Lapho kwakulele abantu izicuku zabo. Izicuku isibalo ongeke wasisho. Kodwa lapho kwakulele izicuku zishoshe izimpuputhe ezinyonga abashwabeneyo. Futhi wayezihawu kubantu njalo. Futhi waya kumuntu oyedwa. Wayengesiso sishoshe izimpuputhe unyonga kanjalo futhi engashwabene. Mhlawumbe wayenenkathazo yokugogeka. Mhlawumbe wayenobuthakathaka obuthize obuncane obabulibazisa. Wayesebenakho eminyaka engamashumi amathathu nesishiyagalombili. Akungeze ukumhlupha, kwakungeze ukumbulala. Wayelelohlakeni. Futhi bathi uyathanda ukusinda na. Nomuntu wathi anginamuntu omphaya emanzini, kodwa kuthi ngiseza awukwehle omunye phambi kwami. Yabo wayekwazi ukuhamba, wayekwazi ukubona, wayekwazi ukuhamba-hamba. Kodwa nje wayebuthakathaka. Wayesethi uJesu kuye, sukuma uthabathe uhlaka lwakho uye endlini yakho. NoJesu wabuzwa ngalokho. Ngokubani yakhumbula umbhalo wakusho lokho? Akumangalisi ukuba wayengeza eJefferson Bill kuyobusuku futhi enze isenzo esinjengaleso. Babe sayolokhu bekhuluma ngaye. Kodwa khumbulani wafikela ukuzokwenza into eyodwa. Kwakuyintando kaNkulunkulu. Manje lokho kutholakala kuJohane ongcwele wesihlanu eleshumi nesishiyagalolunye. Nizoyithola impendulo. Wathi ngiqinisile ngithi indodana ingeze lutho ngokwayo kuphela lokho ibona uyise kwenza lokho indodana iyakwenza. Manje babefanele bazi ukuthi lokho kwakuyikho impela ukuqinisekiswa kwesiprofetho sikaMose. Ukuba inkosi uNkulunkulu wenu yakunivusela umprofetho njengami. Ngitaphelile ngenkathi ebone umuntu wathi uJesu wayazi ukuthi wayekade kulesi simo iminyaka eminingi. Niyabona engumprofeti wambona lowo muntu ekuleso simo wase ehlela lapho wase ephendla ephendla indlela yakhe ejika edabula kulabo bantu ehlokama edabula esigcweni waze wathola umuntu othize wedlule ngasezishosheni izinyonga ezipopothe nabashwabeneyo nokho umuntu ogcwele isihe kodwa isihe simukwenza intando kaNkulunkulu manje siyamthola njengoba wayengajoyinani nabo wayengahlanganise lutho nezikhundla zabo ngakho ke waba isilahlwa. Wayengena aphandle kwalokho ahamba wangena ethempelini kolunye usuku. Umuntu wahamba wangena futhi wathola indlu kaNkulunkulu. Isithi nje ayibole njengoba injalo namhlanje. Abethenga bethengise beshintsha imali futhi wakumbuphela amatafula emali. Wathatha izintambo wazezeluka wazeshaya abashintshelana imali wabakhipha ethempelini. Wase bapheka ukuthela. Wase ndikulatshiwe. Hallelujah. Endlalaba wami indlu yokukhuleka. Nina niyenze umhumo baphanga. Bothe nina ngamasiko yenu, yenze umthetho kaNkulunkulu wabayize. Bothe kedane sinjengaleso sasiyo kwesikholelwe kuyena khabo mnumzane. Base bekambuze kakhulu okwezingulube isikhathi eside enkuqunkuqwini yezinhlangano zemiphakathi nokungcola kwezwe. Base baba iqedanga labakhenza kakhulu kwezobufundisi baze abangabe besakuzwa ukuzamazama kwamandla kaNkulunkulu osomandla. Akumangaliso wesifazane omncane akwazi ukuthi into ayingubo yakhe futhi waphilizwa yiyo. Nesosheli dakiwe lalingamphimisele kutweni futhi lingezwa amandla obuhle. Kuya ngokuthi usondela kanjani kuwo. Kuya ngokuthi ufunani. When you go to church it depends on uma uya enkonzweni kuya ngokuthi ufunani. Manje simbona emlapho. Akumangalisi kepha ukuthi abantu base bevele bemecwayisile becwayisa. Umpriesti wayebecwayisile abantu. Manje uza ngapha ngesabatho elizayo. Kuthi uma efika ningamlaleli. Manje ningahamba nithaye lapha. Kodwa ningakunaka kushoyo ngoba akasuye weqembuleni. Wezilahlwa. Akana kathi lokuhlanganyela, akana lo ngisho nephepha lentangano analo. Akana lutho lifana lokho. Yingane njalo na. Omunye umfana oyimbuka owazalwa ezandi lapha ukuzalwa ngokomntwana wesihlahla ngekhaya lombazi. Ukuthi umama wamkhulelwa bengakashadi. Kuthi bazama ukuyifitha into engenye into ebekuyo eyemvelo. Siyakwazi ukuma umesefika uyokwehla ngamaphasiti asezulwini. Bese ekumpriesti wethu omkhulu bese ethi sengifikile ekhaya fast. Kodwa wathi andanga leyo ndlela. Bangabaliwe ezweni ngaleyo ndlela. Bakuyisikele njengomuntu elababangela ukuba bakholwe lokho. Yezu lalithe uyofika njengendlela afika. Kunendango emile funa ize futhi ethi kubo. ngiqinisekile emehlweni enu. Uthi basalokhu behluleka kumbona noma kumqonda. Njengoba benza kuyo yonke eminyaka. No wayengasho into efanayo usuku angena ngalo emkhunjini. Nomnyango wavalwa. Umoto wayengavula lelo fastela phezulu emkhunjini. Alunguzibandla. Kumulala uNkulunkulu wavala umnyango. Uthi wayengathi namuhla lo mbhalo ugcwalisekile ezindebeni zenu. Kodwa isikhathi sasisedlule kakhulu kubo ngaleyo nkathi. Wayeshumayela iminyaka eyikhulu namashumi amabili ukuze amakubangenisa kuleso sikebhe ayesakhile. Ebatshela ukuthi umbhalo wawuthe isho kanje inkosi lizokuna. Kodwa balinda isikhathi eside kakhulu. Kodwa uNowa wayengakusho kalula lokho. Namhlanje namuhla umbhalo ugcwalisekile. Umose ngosuku olufanayo inhle yomlilo ehla ngale ntabeni yaseSinayi futhi nikeze ubufakazi ebufakazini bakhe. Umose wayengathi namuhla lo mbhalo ugcwalisekile. Umose niyazi wayebizwa ngomuntu kaNkulunkulu umprofeti. Kude sabizwa engumprofeti wayefanele abe nolwazi lwesipiliyoni lokungaphezu kwemvelo ukuze abe ngumprofeti. Wayephayahlangana uNkulunkulu umbuso nobuso futhi akhulume naye. Leyo into akushe wayufayela kuphezeke kungenjalo akukho umuntu oyeyomkholwa. Ngakho akukho umuntu onelungelo lokuzibiza kanjalo. Aze ukuba usekhulume ubuso nobuso noNkulunkulu, kwengemuva lokubadule ndawo. Labahlala khona noNkulunkulu elikhobo. Lababanga laphika uNkulunkulu ezweni abazange ukukhaza babudedise kuye. Wayelapho uyazi ukuthi kwenzeka. Wonke umkhristu fanele abe nalolo lwazi lwesipiliyoni ngaphambi kokuba basho noma yini ngokuba ngumkhristu. Ulwazi lwakho ngqo lwesipiliyoni. Ngakhuluma nomshana wami ekhashaneni esedlule, umfana olikatolika omncane owathi malume Phili, ngigidinyiswa ngiyiswa emabona phambili ngiyanjawuzanga ngizama ukuthola into ethize. Ubusuku nobusuku ngaphambi kokuba kuqale lo mhlangano ubekhala futhi ngesikhathi esebusuku bekhupha amaphupho okungena egidimela phezulu e-altare. Lapho khona ukushumayela futhi enza ukuvuma ukuthi ubesephutheni. Kanti Melvin akunandaba ukuthi uzama ukuyaphi, ukuthi ujoyine amabandla amangaki, ukuthi usho oyethi Maria abangaki, noma ukuthi uthole izibusiso ezingaki kumuntu. Ufanele uzalwe kwakusha ngomoya kaNkulunkulu. Yona nto kuphela eyonelisa inhliziyo yomuntu. Lokho ngokuthi ngiyazi banesibambiso namhlanje sokuzala ngokusha ngokuchawulana nomshumayeli nje bese ufaka igama lakho encwadini. Kodwa bangane bangumbadesho akusele iqiniso lebhayibheli. Ukuba bekungaba yilo izenzo zabapostoli esahlukweni sesibili bekuzofundeka nje. Kwathi selufunulisa uPhentekosti umelusi waphuma wasechawulana nabantu. Kodwa wathi selufikile usuku lwePhentekoste ekudotshweni kwebandla, kwavela izinhlokomo kwangathi ekuvunguza kwamoya omnamandla. Belagcwalela indlu yonke ababehlezi kuyo. Ufika kanjalo-ke umoya ongcwele wokuqala. Ufike kanjalo-ke selokhu kwaba yileso sikhathi. UnguNkulunkulu futhi akaguquki. Manje kukhubekisa abantu bathi lokho kwakungokolunye usuku. Hawu, nguyena izolo namuhla naphakade. Ngaso sonke isithathi ibandla elake lemukela umoya ongcwele ufika njalo njengoba enza esikhathini sokuqala. Phansi kwesifananayo isithako somuthi nokusetshenziswa kwawo izenzo zesibili elamashumi amathathu nesishiyagalombili. Asikaze siguquka, sisoke saguquka. Njengesithako somuthi nokusetshenziswa kwawo sikadokotela enzela isifo. Uyobhala isithako somuthi nokusetshenziswa kwawo sesifo kwenza udokotela. Bese esisa kusokhemese onguwaka. Bese faka kakhulu ikhubalo kuso siba wiki kakhulu ngeke sikusize ngalutho. Uma efaka kuningi kakhulu kukaphoyizeni kuso siyokubulala. Kufanele nje ukubhalwa ngokadokotela. Isithako somuntu osetshenziswa kwawo sikadokotela somuthi wabukana kanjani uma ungcwele sisinikwa ngudokotela Simon Pat wasule Pentecost. Ngizoyinika isithako somuntu osetshenziswa kwawo. Phendukani lowo nalowo ubhathiswe egameni likaJesu Khristu kukhuthiseke kwezono. Fanele kwengcwele isithako sikamoya ongcwele. Uma isithako somuntu osetshenziswa kwawo sinesabo abakude nalabo inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. Isithako somuntu osetshenziswa kwawo saphakade. Mose wayenalolu lwazi lwesipiliyoni. Wehlela ezweni waseqala ukutshela abantu. Mhlangane nenhle yomlilo. Ibisesahleni ezivushayo. Uthi ukuyitshele ukuba ngilitshele. Nginguye enginguye. Yehla njeba nawe. Thatha induku ngesandla sakho futhi uyiphakamise phezu kwaseGibhithe. Noma yini okutshelayo kuyokwenziwa. Hawu, mhlawumbe omunye umphristi wathi umpeto. Kodwa lapho sebebone amaqiniso angempela aloku kuthatha kufezeka. Ababange besakubamba bazi ukuthi wethu unye uNkulunkulu. Manje ke uma uMoshe athi wabona lokho futhi wafakaza kukho ukuthi kuyiqiniso, bona-ke uNkulunkulu wabhedelekile uma kuhlele kuyiqiniso ukukhamba nokuqinisekisa izwi lalowo muntu iqiniso. Qinisile lokho. Uma uJesu Kristu ama lapho wasefunda ngalolo suku, namhlanje lingibhalisekile lelizwi phambi kwenu. UNkulunkulu wabhedelekile ukuba enze izwi lifezeke. Simi lapho lokhu sokufundi sithi ukuthi uthathe uKristu kuyena indlela yomuntu aphande. UNkulunkulu wabhedelekile ukufakazisa ukuthi lokho kunjalo ngoba yizwi lakhe. Manje kwenza yena-ke uthatha kukholwa ekulikholweni, uthatha kukholwa ekukholweni izwi lakhe ukuthi liyiqinise. Qaphelani ukuthi kufezekani ngenkathi uMose ekhipha abantwana nabo bonke labo ababemlandela. Labo abangamlandelanga bahlala eGibhithe, kodwa labo abalandela uMose ngenkathi bephume olwandle lubomvu futhi baphumela ehlane, uNkulunkulu wehlela phezu kwentaba yaseSinayi. Yehova umlilo yavuthisa yonke intaba. The people akhuluma ngezolala lapho. UNkulunkulu wanikeza imithetho eyishumi. UMose wayengahamba enyukele lapho phambi kwabantu futhi uthi, namuhla umbhalo engilitshele ngawo njengomprofethi wakhe uyafezeka. Namhlanje ngitshelile ukuthi uNkulunkulu uhlangane nami naphezulu lapho esihlatsheni esivuthayo esensikeni yomlilo. Wayesethi lo ngiyo lesi kuyoba isibonakaliso yobabuyisela emumba ngoni akabantu kule ndawo futhi nangu uNkulunkulu esensikeni yomlilo efanayo engalitshela ukuthi waye kuyo nakhona ngaliya entabeni. Namuhla lesi siprofetho sigcwalisekile. Lapha uzoqinisekisa ukuthi izinto engizishilo iqiniso. UNkulunkulu sinikeze amanye amaningi indoda enjalo ethembekile neqonde futhi ikhuluma iqiniso, ukuthi uNkulunkulu usomandla owakwazi ukuqinisa ukuthi izwi lakhe liseyilo iqiniso. Uhlale ngwizwe yona phakade bengekwenze kanjani na, wethembisa ukukwenza. UJoshua wayengasho into efanayo ngosuku abuyela ngalo eKadeshi Barinea, lapho ababehambe baze bafika khona ehlane babelingabaza izwe kuwuhlobo lwezwe uNkulunkulu ayethe liyoba yilo. Kodwa uNkulunkulu wabatshela ukuthi laliyizwe elihle lathiqimobisi lothu noJoshua noKalebu kwaba yibo bobabili kuphela ababezokukholwa. Abanye abayishumi abasalayo inkathi bebuya abenomfazi obonakalayo babenezinto zamagrabhisi esesingathwalwa kuphela indoda amabili anamandla. UJoshua nokhale babengamakhona lapho futhi bathe, namuhla nambhalo ugcwalisekile nabufakazi obubonakalayo ukuthi liyizwe elihle. Impela ngani kole bufakazi obubonakalayo ukuthi liyizwe elihle? Uyoke uzitholephi izinto ezinjalo eGibhithe na? Zazingekho izindawo ezinjalo, kodwa namuhla lo mbhalo ugcwalisekile. Wayengasho into efanayo ngenkathi eprofeta futhi wathi izindonga zaseJericho ziyewa phansi emva kokuba sebemashe bazungeza ngasikhombisa. Ebentweni isikhombisa akasikhombisa ngosuku futhi ngenkathi bemasha bezungeza okwaleso sikhathi sokugcina izindonga zawa phansi. UJoshua wayengama bese namuhla indlula enkulu yesixuku esikhulu senkosi eyangitshela emavikini edlule ukuthi kwakuza kwenzeka kanje. Namuhla lo mbhalo ugcwalisekile, nakho kulelezi indonga phansi mba, kozana sambe silithathe lingelethu. Namuhla lo mbhalo ugcwalisekile. Umangalisa kanjani umuntu kaNkulunkulu umele izinto elungile. U-Israyeli emfuleni ngenkathi bedla izwe bawela, bazakwenza kanjani na? Inyanga ka-April izikhukhula ziyehla ngoba iqhwa liyancibilika enhle eJudiya. Oh, induna ehluleka kanjepho wabonakala sengathi uNkulunkulu wayenjalo ukuletha abantu bakhe lapho ngenyanga ka-April ngenkathi iJordani laliphakeme emuva kunoma lake laphakama. Ngezinye izikhathi bengingahle ngime lapha ukuba benginesikhathi ukuba ngilinike ithiphu encane nje. Ngezinye izikhathi ungahle ukuba uhlezi khona lapho unomjabuza, noma ungahle ukuba uhlezi lapho unesifo. Uyacabanga ngani mina ngingumKristu ngibe ngale ndlela na? Kungani ngihlele kanje uma ngingumKristu na? Ngezinye izikhathi uNkulunkulu uthethela izinto zibe mnyama kakhulu kangangokuthi ungakwazi ukubona phezulu emaceleni kumbe noma kuyiphi enye indawo, bese ke yafika bese ekwenzela indlela ngakho. Ukuze uthi namuhla lo mbhalo ugcwalisekile, ukuthi wethembisa ukukwenza. Wathi labantwana bamaHebheru bahambe bayongena ngqo esithandweni somlilo. Bathi uNkulunkulu wethu unamandla okusikhulula kulomlilo esithandweni. Kodwa noma kunjalo asikuguqa esithombeni sakho. Ngenkathi behamba bephuma lapho iphunga lesithando phezu kwabo, kungekho phunga lesithando njalo phezu kwabo. Abe ngathi namhlanje ugqalisekile lo mbhalo. Ngenkathi uDanyeli ephuma emlonyeni wezingonyama wayengasho into efanayo. Uthohana mpapatizi emva kweminyaka engamakhulu amane yokufundisa kumfundisi akumangalisi lelo bandla lalise kuphuphutwini ngezo sikhathi inkathi ebonakala ehlane eJordani wayengama lapho ogweni njengoba enza futhi athi namuhla lombhalo uyizama shuma amane ugcwalisekile. Bengingama kanjani lapho futhi nginitshele ukuthi lo mpristi omdala wangitshela ukuthini? Wathi ndodana, awuqedanga neze lo mlayezo. Ngathi hlaluthule. Wathi usho ukuthi lo mpentecostal awakuboni lokho na? Ngathi qabo, ngathi ngiyakubona. Ukuthi umpristi wamakatolika naye. Wathi awukubekanga ngani na? Ngathi hlaluthule. Wathi uthiba uNkulunkulu, yabala! Futhi kwathi ngaleso sikhathi umoya ongcwele wehlela phezu kwajaji wabo ehlezi khona lapho emhlanweni. Futhi wasukuma ekhuluma ngolimi olungaziwa. Futhi wanikeza yona impela inazo yayo impela into yomphithi nabe besazikhuluma ngayo emsamo. Lonke ibandla yonke indawo yahloboma. Waqhubeka kwawelela engqungqutheleni ka-Oral Robert ngesonto eledlule noma evikini lakuthangi. Futhi kwakukhulunywa ngakho engqungqutheleni. Ukuthi kwenze kanjani ukuthi umphristi ehleli ngaphansi ukamoya ongcwele wembula khona lapho ngowesifazane udadewabo ngikholwa ukuthi kwakunguye. Ukuthi kwakwenzekani phezulu lapho emsamo. Futhi wembula leyo esasiyifihla. Ihora esiphila kulo. Namuhla lo mbhalo ugcwalisekile. Namuhla izinkanyiso zakusihlwa sezifikile. Kuthi ziyehluleka ukubona. Ngaphelani. UJohane wathi, namuhla ngizi lomemezayo ehlane, njengoba kwasho umprofethi u-Isaya, lungisani indlela yeNkosi. Abaqondanga bathi, oh, unguJesu, unguKristu njalo. Wathi, angisuye uKristu. Wathi, angifanele ukuthukulula izintathelo zakhe. Kodwa wathi, umi phansi kwenu ndawo-ndawo. Ngokuba wayeqinisekile ukuthi wayezoba lapho. Wayezoba sosukwini lwakhe ngoba uNkulunkulu wamtshela ukuthi wayezokwethula uMesiya. Ngolunye usuku kufika insizwa ihamba yehla ijabule lapho. Futhi wabona ukufana nokukhanya ngaphezulu phezu kwayo isibonakaliso. Futhi wamemeza kakhulu, bhekani undlu kaNkulunkulu. Namuhla umbhalo ugcwalisekile phambi kwenu. Ngosuku lwePentecoste ukuthi wasukuma kanjani uPhethro waseyikaphuna umbhalo wabo kaJoweli wesibili elamashumi amathathu nesishiyagalombili. Ngenkathi bonke behleka labo bantu abakwazanga ukukhuluma ngolimi lwabo uqobo babenkwankwaza enye into ethize. IBhayibheli lathi izilimi ezahlukeneyo cloven ulimi olwehlukiye ekene. Ungasho lutho ukunkwankwaza nje begijima bezungeza njengesikhejane sabantu abadakiwe. Bonke bathi awu labo bantu badakiwe babukeni. Bungani ukuthi baziphathe kanjani ukuthi banjani besifazane nesilisa babengahlelekile. Kusho lelo qembu labezenkolo langalolo suku. Upetro wangaphakathi kwabo wathi, ndani wazalwane, nina enakhile eJerusalema nani enakhile eJudiya, makwenzeke kini ukuthi laba ngabadakiwe njengokucabanga kwenu? Lokhu kuseyihora lesithathu lemini. Kodwa saku kuyikho okakhulunywa ngoprofethi uJoweli. Uyakuthi ezinsukwini zokuphela ndiyakuthulula umoya wami phezu kwayo yonke inyama. Namuhla lo mbhalo wagcwaliseka impela. Uluza wesikhathini esifanele. Wesley, wena isikhathi esifanele. Impela kosi, wena isikhathi esifanele. Ayikho into ephumile ohlelweni. Manje ngicela niwunake unyaka nesikhathi esiphila kuso manje nezwi elithenjiselwe lolu suku. Uma emuva kweminye eminyaka umuntu wayengathi namuhla lo mbhalo. Namuhla lo mbhalo. Manje bekuthiwani ngombhalo wanamuhla na? Yini ethenjiselwe lolu suku na? Sebe kuphina kodani isiphila kulo. Uma iwashi lishaya iwashi lesayensi imizwa emithathu ngaphambi kwaphakathi nobusuku na yezi linokubhebhezela ngokweqile. Ibandla lisebhedeni wokonakala. Hawu ukuthi akukho muntu owaziyo ukuthi babe kuphi. Sikhathi sini basuka nibuza na? Kuthiwani-ke ngombhalo wanamuhla na? Izimo zebandla noma izimo zebandla namhlanje ezweni ezombusazwe inqubo yethu yezwe ibole phuhlu angisoyo sombusazwe ngumKristu kodwa anginamsebenzi ukukhuluma ngezombusazwe kodwa nje ngifuna ukusho ukuthi zibole indawo zombili ngavota kanye lokho kwakungokukaKristu ngifanele ngiwini uDevil wavota waphikisana nami futhi uKristu wavotela mina njengokuthi ngiliphosa kuphi ivoti lami ngiyajabula ukuthi ngaliphosa kuye yini abalisha abakufunayo zakubala ukuthi nguyena izolo namuhla naphakade uzokufakazisa impela uzokwenza impela ukwanda ebugebengwini buthi ngandlebe bentsha bukani sibe sethu sake saba imbali yomhlaba intando yethu yeningi enkulu yabunjwa emuva ekumenyezelweni kukazibuse nokumenyezelwa kukazibuse kwasayinwa futhi saba nentando yeningi nokomkhulu bethu abakhulu nezinto abazenzile saba nesinga esikhulu kodwa manje sesiyangcola futhi siyabuthuka futhi siyazamazama futhi siyalahla futhi sizame ukuthelisa abantu impela ukuthola imali ukuyithumela phesheya ngaleya ukuthenga ubungani nezitha zabo ziboyisa sijikitshele ngayo ebusweni bethu impi yokuqala yomhlaba impi yesibili yomhlaba futhi sizaqhubekela kweyesithathu impela ezombusazo kubolile konakele kubole kwaze kwayofika phakathi ekugcineni khona impela nje uMathewu wamashumi amabili nane athi uyoba njalo isizwe siyovukela isizwe umbuso uvukela umbuso zonke lezi zinto zazizokwenzeka ake sikunake lokhu manje kulungile kaphelani okunye ukwanda ocwaningweni lwezesayense manje kanye nje umkhulu wami wayehamba ayobona ugogo wami ngekalishi lezinkabi Man, it's a wind, it's a jet, kumbe. Ngisho nokujikeleza komhlaba emoyeni emkhathini ongaphandle. Ukukhulu kwawo kanjani ubani owasho lokhu na? UDanyeli weshumi nambili. Elesine wathi, ukwazi kuya kuba kuningi ngezinsuku zokugcina. Siyalibona ihora siphila kulo. Kaphelani manje izimo zezwe, isimo sesayense. Kaphelani futhi namhlanje enqubweni yethu yezemfundo. Manje ningazami ukuphika lokho nginezipepu ezisikwe ephephandabeni. Ifundisa doctors kwethu ezibalenze. Besikude nezingane ukuba zibene izindaba zonke esinye nesinye futhi zibone ukuthi zingamatana yini ezweni. Yebo mnumzane. Kunjani ebupristini bakithi na? Kulobusuku nginesipepu esiphuma ephepheni ngale eLos Angeles eCalifornia. Laba khona esikejane zabafundisi basemasantweni baptist naPresbyterian abefundisi bangenisa esikejane songigili futhi bapractisa ubungigili. Bethi babezama ukuba zizuzele uNkulunkulu. Kanti ngakunye ngadlala ngedahara usadama. Ngisho nomthetho wababopha manje sekuphi na? Yonke ngoba yethu sibole yaphumela phansi kwethu. Ngibone ukwanda ebungqingilini kuyo yonke United States ibande ngamapercent angamashumi amabili noma amashumi amathathu ngaphezulu ngonyaka. Kuba ngani lokho? Indoda ihlala nendoda kufana njengoba kwebenza eSodoma. Ukwanda kobugebengu bohlo nganjebe bentsha. Hora lini esiphila kulona? Namuhla lelizwe siprofetho ligcwalisekile. Izwi lezenkolo ibandla ixobolwane ibandla elibizelwe ngaphandle esilibiza ngebandla elibizelwe ngaphandle unyaka wokugcina webandla unyaka webandla lePentecostal ukuphi na uselawudikela njengoba umbhalo washo namhlanje bawise imigoqo besifazane babo bagqoke uhaf isiliso sabo kuyinto embi kani abanye babakhalwe kathathu noma kane basemabhodini abadikoni nakho konke okunye bawisile abantu abengenisa ukubonakala ngoba qala imithandu base bethatha indawo kanye nezwe futhi namhlanje banezinto ezingcono kunalezo abake babanazo enye indawo enye yazo ngokwakha iholo elikhulu lamadola ayizigidi ezingamashumi amahlanu amadola ayizigidi ezingamashumi amahlanu abapentecostal bakuvamise ukuba sezansi ekhoneni eminyakeni engamashumi amabili nanhlanu edlula beshaya isigubhu esiyisitaba itamborini Bani singoba umbhalo wathi ezambulweni zesithathu ukuthi ucebile wathi ngicebile ngihlezi njengendlovukazi kangiswele lutho kanti kawazi ukuthi ngolusizi okuhawukelwa ompofu ohambaze akukuthekile futhi kawubazi namuhla umbhalo ubalisekile emehlweni enu amen amen kusho ukuthi makube njalo angezi ameneli mina kodwa ngiqonde ukuthi kuyiqiniso Namuhla lo mbhalo ugcwalisekile ibandla lamaphentekostali sesimweni saselawojikea obasachuma bampongoloze futhi baqhubeke uma umusic ukhala uma umusic uyeka ukukhala noma umusic wemidlwembe eminye yawo idlala futhi beyibiza ngobukristu futhi noma yinini uma lokho kuma yonke inkazimulo ayisekho niyabo uma kuludumo lwempela kwankulunkulu awukho makhwala enele namandla enele enele ezweni ukulimisa uma ngempela luvele unkulunkulu akuthathi wona umusic ukuba ushaywe kuthathe umoya kankulunkulu kwehlela kulo lwenza lokho-ke futhi kade bawukhohlwa ngoba babeke isiphiwo sikamondwele ezingeni lokuthi singufakazi obonakalayo bokukhuluma ngezilimi futhi ngabeze odeveni nabathakathikazi bekukhuluma ngezilimi mondwele uyizwe kankulunkulu kuwe ozikhomba wona ngokwemukela leluzi ngaphandle kwalokho ngeke kwaba ngumongcwele uma uthi ungumoya ongcwele futhi uphike izwi lalelo bhayibheli ngeke kwaba ngumoya ongcwele loba ngufakazi obonakalayo noma uyakholwa noma cha qaphelani lesi esibonakaliso esikhulu amajuda asezweni lawo lendabuko isizwe sawuqokwa imali yawuqobo ilunga lenhlangano yezizwe anombutho wawo wezempi anakho konke asezweni lawo lendabuko okuthi ujesu wathi fundani umfanekiso womkhiwane alapho asebuyele esizweni sawo namuhla lo mbhalo ugcwalisekile amajuda ezweni lawo lendabuko namuhla lo mbhalo ugcwalisekile unyaka webandla laselawodikeya namuhla lo mbhalo umathe washumi amabili nane ugcwalisekile izwe lisekonakaleni yonke into izizwe zivukela izizwe ukuzamazama komhlaba kuzindawo ngezindawo imimoya emikhulu evunguzayo yehla inyakazisa izizwe kanjalo njalo izinhlekelele ezinkulu ndawo zonke namuhla lo mbhalo ugcwalisekile manje siyasithola esimo sezwe siyabona lapho khona ibandla elivamile inhlangano ihlelo siyabona ukuthi akuphi siyabona ukuthi izizwe zikuphi futhi siyabona ukuthi namuhla lezi zithembiso sigcwalisekile manje kwala ngalo suku kuyofika ephakeme inzalo yobukhosi ka-Abraham ilokho impela eyoba yikho kuyoba ngumlobokazi wasebukhosini kweyasebukhosini indodana ethenjisiweyo njengoba ngikhulumile izolo ebusuku ngeke kube yinzalo yemvelo yoba yinzalo yokomoya kuzoba nomlobokazi wokomoya ovukayo oyoba yinzalo yobukhosi yokukholwa wasebukhosini indodana yobukhosi ka-Abrahama
She is a come on the scene in the life. Isikhathi nendawo kuyisithembiso ukuthi unikwe yena. Ukwamalakho esine umbhalo. Uzovukamlayezo ozonyakaza ezinhliziyo zabantu zibile ngqoko obaba abaupostoli futhi. Uzovuka oyedwa enkundleni osemandleni ka-Elijah. Ozovuka enkundleni indoda yasehlane ezophuma futhi izibona umlayezo ozogijima ubuyele uqonde ngqo ezweni futhi lelo hora esiphila kulo manje-ke nakani manje ngiyanicela ngaleli hora nina bantu lapho basechefesendlini ngo-1933 ukukhanya okungaphezu kwemvelo okwavela owawela phansi ngale emfuleni ngalolo suku ngenkathi ngibhaphathisa amakhulu amahlanu egameni likajesu kristu njengomfana osedla kabe neminyaka engamashumi amabili ubudala
What did it say?
What did it say? Babu yini nyawe ndakwakho spring lapho iphephandaba iKurier Journal ngikhola ukuthi kwakuyilo iLouisville Herald ikukethe indatshana yakho nakwahamba kwaze kwayothi ngu kunqamula iAssociated Press kwathi ngu eCanada udokotela Liveli wakusika wakukhipha ephepheni wenyukele nephakathi eCanada ngo-1933 ngenkathi ngibhaphathisa umuntu wami weshumi nesikhombisa phansi kwalo fakazi futhi niyayazi yonke enye indaba futhi ngenkathi ngimi lapho ngibhaphathisa umuntu weshumi nesikhombisa ukukhanya kwehla kuvela ezulwini kukhanyisa phansi phezu kwalapho njengenkanyezi iwa ivela ezulwini iphimbo lakinyakujohane umbhaphathizi wathunyelwe kuwandulela ukufika kokuqala kukakristu umlando wakho uyewandulela ukufika kwakhe kwesibili kulo lonke izwe Namuhla uNkulunkulu wakwethembisa kwenzekani na namuhla uhambe kwajikeleza izwe futhi ngenkathi uNkulunkulu ehlela lapho futhi washo lokho ngenkathi ngisengumfana esahlela esivuthayo noma isihlahla phezulu lapho esivutha umlilo senziwa insika yomlilo phezulu lapha endaweni ka-Watten e-Utica Park ngithwele amanzi emuva lapho ngisuka kuleyo ngqolobane ngiya emshinini wotshwala obungekho emthethweni ngiyalazi iqiniso lakho wathi ungalobothi ubheme noma uphuze noma undonise umzimba wakho ngokuba kunomsebenzi wakho ozawenza uma usukhulile ngiyafakaza ngalokho ukuthi uyiqinise ukuthi ngakubona kunokubulubulu njengoba enza ngombanda ngakhuluma ngakuphumisela phambi kwabanda ezawuthi ngani yawayithathi lani iqiniso namuhla lo mbhalo ugcwalisekile phakathi kwethu bezisani ukuthi wathini ngokubona okufihlakele nokuthi kuyoba kanjani kusukele kubekeni izandla phezu kwabo ukwazi impihlo yenhliziyo namuhla lo mbhalo ugcwalisekile phambi kwamehlo ethi impela lezi zithembiso ezenziwayo qaphelani zonke lezi zithembiso zazikade ziqinisekiswe futhi zagcwaliswa nguNkulunkulu wesithembiso bukani kulenga eWashington DC kulo busuku isithombe sengelosi yenkosi njengoba uGeorge Taylor inhloko ephathelene nomnyatheliso weminwe ye-FBI nokuvezwa kwemibhalo yokufakazi kukahulumeni wase-United States wasihlola e-Houston e-Texas wayesethi lona ngumuntu kuphela ongaphezu kwemvelo sewake wathathwa isithombe emhlabeni wona wayefanele azi ungobe edlula bonke kose emhlabeni ngakho qaphelani lani langa langaqiniso insambini efanayaholo isale ebumba ngalendlela iyaphakala mtanje usale balawo mlobulayezo ukuthi yenyukani iphume egibhithe namuhla lo mbhalo ugcwalisekile niyawazi umlayezo awusho ukani umbono wasetucson eminyakeni emithathu edlula ngenkathi ngimi lapha emgwaqeni ophahlwe izindlu ngenkathi iminyaka emihlanu ngaphambi kwalokho wathi ngosuku idolobha elibethela ngalo isikhokufane phazi phambi kwalelo sango phenduka wena ubheke ngasentshonalanga abafo bethabeleke lami olapha uyakwazi lokho kusukela ngaleso leso sikhathi kunjalo losuku omnumzane goyenze aye phezulu lapho futhi wabethela leso sikhonkwane phansi ngathi kunkosikazi kukhona ukuthize ngalokhu wathi kuyini na ngase ngingena ngabuka ebhukwini lami elincane nakho kulapho futhi ngakusasa ekuseni ngeleshumi ngo ngihlezi phakathi lapho ikamelo lami lapho cishe ngeleshumi ngo ingelosi yenkosi yesha yathi hamba uye eTucson uyoba ngasempumalanga yenyakatho eTucson futhi lapho kuyofika izingelosi ezisikhombisa ziyisixuku eziyozamazamisa umhlaba wonke yonke indawo ngakuwe yase ithi yotshelwa lapho bangabi obukhumbulayo lokho lapha kusekude ngaphambi kokuba kwenzeke na ukhole indoda ehlezi khona lapha kuleni lobusuku yayimi khona lapho ngenkathi kwenzeka yase ithi izimpande zikhombisa zezimfihlakalo ezifihlakele zebhayibheli lonke ziyovulwa futhi zigcwalise izambulo zeshumi ukuthi emlayezweni wengelosi yesikhombisa lezi zinto zifanele ziphetheke namuhla nambhalo ugcwalisekile phambi kwamehlo namuhla lo mbhalo ugcwalisekile uyawodlula ngima endaweni efanayo unumzane wuthi lapha nami senyiwe iguma kuthe nje ukuba sekuseli mayelana nomkakhe egula umoya ongcwele wathi icosha idwala eliphansi lapho liphose phezulu emoyeni uma selehla uthi isho kanje inkosi kuzoba khona kwahlulela ukushaya umhlaba umtshele ukuthi uzobona isandla sikaNkulunkulu emahoreni ambalwa alandelayo ngamtshela umnumzane wuthi ukhona kulo busuku futhi ngiqagele isishiyagalombili noma ishumi lendoda noma ishumi lesihlanu eyayikhona ngaleso sikhathi ngenkathi kwenzeka ngakusasa ekuseni lapho inkosi yenda khona esivungufungeni yese iqalabula intaba yonke indawo ngakithi yase inquma izihlobo zezihlahla futhi yenza ukuqhuma kuthathu yase ithi ukwahlulala kuhambe kuqonde ngasogwini lwasentshonalanga izinto ezimbili emva kwalokhu i-Alaska yacishe impela yacwila ngaphansi komhlaba futhi usukela ngaleyo nkathi phansi phezulu ogwini ukuthunqa kwakwahlulela kankulunkulu akuleso sisitho sokomoya kukhona ikhethini lensimbi kukhona ikhethini loqalo futhi kukhona ikhethini lesono impucuko ihambisane nelanga kanjalo nevangeli bambele empumalanga bayentshonalanga njengoba kuhamba ilanga futhi manje selisogwini lasentshonalanga ngeke lisaqhubekela phambili uma liqhubekela phambili liyobuyela empumalanga futhi Prophethi wathi kuyofika usuku olungeke lwabizwa ngoba usuku noma imini usuku oluhwatabele inqwaba yemvula nenkungu ukwazi nje ngokwelele ukuthi ufanele ulijoyine kanjani ibandla noma ufake igama lakho encwadini kodwa kuyakukhanya cishe ngesikhathi sokuhlwa namuhla lo mbhalo ugcwalisekile ilanga i-S-U-N elifanayo eliphuma empumalanga liyilanga i-S-U-N elifanayo lishona entshonalanga nendodana i-S-O-N kankulunkulu efanayo ngena empumalanga futhi yaziqinisekisa yona njengonkulunkulu ibonakaliswa enyameni indodana i-S-O-N kankulunkulu efanayo enkamazweni engasentshonalanga lapha ezihlaba yona phakathi kwebandla lobusuku onguyena izolo namuhla naphakathi ukukhanya kwakusihla kwendodana sekufikile namuhla lo mbhalo ugcwalisekile phambi kwethu sikuphi kulo nyaka wobu-Abrahama na sikuphi lesi sikhathi esikhulu esimi kuso ihora elikhulu esiphila kulo na yonke imibono ugcwalisekile kuthiwani ngenkathi umngane ongumfundisi omncane wethu lapha ibandla elingudade elihambisana nathi ujunior Jackson weze khuphuka egijima eza kithi ngobunye obusuku mina ngisezansi lapho wathi ngabane nekupho mfoni breneme elingikhathazayo ngabona bonke abazalwane bebuthene phezulu egumeni wayesethi phezu kwaleli guma wawusifundisa ngezinhlamvu zamagama ezazibhaliwe wakubukeka sengathi kwezinye izinhlamvu zamagama ngaleso sikhathi zazigwedwe edwaleni ngenkathi uqedile lokho konke lokho sekuphelile wasitshela wathi sondelane ethuzane futhi sonke sabuthana phezulu wathi wafikelela uvela ndawo futhi kubukeka sengathi wathatha umgqala wasushaya isiqongo salesi sivivane esincane savuleka futhi ngenkathi kwenzeka wathi idwala eliyigwadle lingabhalwe lutho futhi wasitshele ukuba sibuke phakathi phezu kwalokho futhi nonke sonke saqala ukubuka wathi ngathi ngisayikhanda lami ngase ngiqaphela wena uya ngasetshonalanga nje kanzima impela uya ngase kusholeni kwelanga bangaki okukhumbulayo na ngase ngiba lapho kancanyana umoya ongcwele waze wakwembula ngathi lokhu ibhayibheli kakhulu impela njengoba lembulwe kumuntu ngokulungisiswa ukungcweliswa ubhabhatizo kamoya ongcwele ubhabhatizo egameni likajesu nazo zonke lezi zinto yembuliwe kodwa kukhona imfihlo efihliweyo ngaphakathi ngoba ibhayibheli linanyekwe ngezimpawu ezisikhombisa kufanele nje lapho kubange kufumane ngalokho kusa ngenkathi lezo zingelozi ezisikhombisa zehla kuzakuqhumisa umhlaba namadwala andizela ndawo zonke ingelozi ezisikhombisa saba labo yasezithi uyeke bezimpilo lapho vela khona ukuba zibale izikhombisa zezihlala zizikhombisa ziyovulwa nakhu lapho esikhona namhlanje ukuqonda indalo yenyoka ezinsukwini ezimbala uma unkulunkulu ethanda yasizoqonda okuyikhona okuqondile okomshado esahlukaniso ezo zonke lezi zinto unkulunkulu azivuyile lonke uphawu izimfihlakalo ekwahlakala izwe futhi besisekujabuleni ubukhona bezimbusiso zakhe lokho kuphelisile namuhla lo mbhalo iphephabhuku ilife kwethe indatshana yakho indingilizi yemfihlakalo yokukhanya obuya phezulu emoyeni phezu kwe-Tucson ne-Phoenix ngendlela efanayo engayitshela ngayo cishe sekungunyaka ngaphambi kokuba kwenzeke ukuthi kuyoba kanjani futhi njengoncantathu isithombe silenga esontweni ezazi lapho mina enathatha lelo phepha bhuku linaso sasilapho impela nje bathi singamamayela angamashumi amabili nesikhombisa ukuphakama amamayela angamashumi amathathu ukunquma abasiqondi namanje ukuthi kwenzekani wabonakala ngokuyimfihlakalo futhi kwanyamalala ngokuyimfihlakalo umfowethu Fred Whitman umfowethu Jean Norman nami sibi lapho ofakazi abathathu njengoba athatha wakhuphukela esikongweni sentaba uPetru uJakobe noJohn ubunikele ufakazi jaba labo sekubhekisisa ngenkathi kwenzeka futhi sakubona kwenza nakho kulenga esibhakabhakeni kude kangaka akukho umswakamo akukho umhwambuko noma lotho ukwenza inkungu kwakungasekanjendabo na kwakuyizingelosi zikankulunkulu zibuye emva komlayezo wazo namuhla isiprofetho sigcwalisiwe phakathi kwethu namuhla lo mbhalo ugcwalisiwe esisani izifazi zisikhombisa livuliwe isivunguvungu siyawugwini lwasentshonalanga manje ningawugethi njengoba benza emuva ngaleya manje kunika kwethu kuhle kusondela kakhudlwana osukwini lwethu uthini umbhalo ngenamuhla nangesikhathi esifika kuso na uJesu ekhuluma ngeke ibe nesikhathi sokuyithatha yonke kodwa ngifuna ukuthatha lona singabavali uJesu washo kuLuka ndwele sathiwe eshumi nesikhombisa ivesi lamashumi amathathu uJesu Kristu izicabo lwakhe niyakholwa khona uJesu Kristu izicabo lwakhe lezinyama wakhuluma futhi washo ukuthi izwi liyoba yini esakhini sokuphila ukuthi siyoba yini isibonakaliso sokuphela kwezwe watshela zona isizwe ukuthi siyovukela isizwe kodwa wathi njengokuba kwenzeka ezinsukwini zaseSodoma kuyakuba njalo ngosuku indodana yomuntu embulwa ngalo. Manje ngenkathi uJesu efika emhlabeni wafika ngegama lamadodana amathathu, indodana yomuntu ongumprofethi nendodana kaDavide. Manje yayihlala lapha emhlabeni ayizange isho ukuthi yayiyindodana kaNkulunkulu, yathi ngendodana yomuntu uJehova uqobo lwakhe wabiza uHezekiya nabaprofethi ngendodana yomuntu ngoba wayefanele afike azoyifayisa umbhalo njengomprofethi. Mose wathi Nkosi uNkulunkulu wena uvusa umprofethi onjengami. Yebo lizathu wangena kuba indodana kaNkulunkulu lapho ngoba wayeyindodana yomuntu. Izwi lafika kumaprofethi futhi wayize kugcwaleni kwalo. Indodana yomuntu umprofethi omkhulu. Hayi umprofethi omkhulu kodwa umprofethi uNkulunkulu. Ukugcwala kobuNkulunkulu ngokomzimba kwakukuye. Ngakho ke wayeyindodana yomuntu. Manje iminyaka ezinkulungwane ezimbili ubaziwa kithi njengendodana kaNkulunkulu umoya. Kulesikhathi seminyaka eyinkulungwane uyoba yindodana kaDavide ehlalweni sobukhosi. Sonke siyakwazi lokho esikholwa yimibhalo. Manje uJesu wathi ekupheleni nje kwalo nyaka webandla esiphila kuwo ukuthi indodana yomuntu iyawembulwa futhi ngendlela efanayo okwakungayo njengoba kwakunjalo eSodoma. Esisana ukuthi kanjani ngokomlando wakunikeza wathi njengokuba kwenzeka ezinsukweni kuqala zikaNowa ukuthi babedla kanjani bephuza benda bendiza waselethe okulandelayo okokugcina indodana yomuntu eSodoma. Imbangela lapho wayephathelene namaJuda, lapho eSodoma uphathelene nabezizwe, lapho wabambindisa bonke ngamanzi ekwahlulelweni, lapho kwabezizwe wabashisa bonke ngosuku eSodoma. Kunjalo izwi labezizwe lasha lapho futhi kuya kuba njalo lapho indodana yomuntu seyambulwa. Akusesiwo amanzi kodwa kuyoba ngumlilo ngalesi sikhathi. UJesu wafunda kuGenesisi amashumi amabili nantathu ofanayo nesifunda kuye ngenkathi efunda ngeSodoma. Manje siyazivuma izimo okukhulunywa ngaso sesimo sezwe saseSodoma. AbaseSodoma, isimo saseSodoma. Thina sonke sizothi amen kulokho. Yawukholwa lokho. Kulungile? Nesimo sokomoya sesena ojikeya ibandla ngokwemvelo. Sizothi amen kulokho. Kuli semukele izibonakaliso zabo. Siyazi ukuthi zonke izibonelo zilapho ibandla lisela ojikeya. Siyakwazi lokho? Yazi izwi lisesimweni saseSodoma. Kunjalo na? Lokomuka lokho. Kodwa kuthiwani ngesibonakaliso sika-Abrahama lo olinde indodana ethenjisiwe na? Lokho ngomunye. Kubulani abeleSodoma emuva lapho. Abelesimo sabo. No-Abrahama wayenesithunywa kuye. U-Abrahama wayelindele usuku nosuku ukuba ishe impela kuyinto engenakwenzeka ukuthi yenzeke. Sara amashumi ayisishiyagalolunye futhi yena ikhulu ngokwesithembiso sikaNkulunkulu wayesalokhu elindile phakathi kwakho konke ukugxeka wayelindele leyo ndodana. Linjalo nekholo eqiniso lisalindele leyo ndodana yesithembiso kuba ibuye. Qaphelani ngaphambi nje kokuba indodana ifike kwakwakhona esibonakaliso anikwa sona. Isibonakaliso sendodana ezayo asizukwembulwa yini enzalweni ka-Abrahama yobukhosi elinde indodana yobukhosi ngokufanayo njengoba kwakunjalo kubaba u-Abrahama ngendodana yemvelo na? Kunjalo na? UJesu washo njalo lapha kuLuka ongcwele weshumi nesikhombisa elamashumi amathathu ngaphambi kokuba kufike lesi sikhathi ukuthi indodana yomuntu yewembulwa njengoba yenza ngezinsuku zaseSodoma ngaphambi kwembumbiso zaseSodoma. Manje sibheke isibonakaliso. Manje ake sithathe izimo zesikhathi njengoba kwakunjalo eSodoma. Qaphelani bonke baphumela kokwaseSodoma izwe. Ngicabanga ukuthi omunye wabaqondisi bezithombe
amabhayisikopo wabeka isithombe esikhathini esingesithe sedlule futhi ngathi ngisibone lelo kwakuyisodoma. Uma uke usibone futhi awukho lutho olunye kuphela lokho ake usibuke kwesithombe esihle impela se-United States namhlanje i-Hollywood impela nje uhlobo olufanayo lokugqoka nakho konke okunye ababekwenza njengayo impela leyo nkathi okukhulu ukuzitika kwabadakiwe nakho konke okunye abantu bezenkolo yenkoloze ababizwa kanjalo ngabenkolo. Kaphelani nesodoma ayinofakazi kule kwabe kungumfo ogama lingulot okwabe nje kungumshana ku-Abrahama. Manje u-Abrahama akatelanga esodoma yena neqembu lakhe wayele qembu elikhulu linaye lenele ukulwa cishe ledazini lamakhosi nempi yawo. Ngakho wayele qembu elikhulu linaye futhi wayehlezi phandle lapho phansi kwesihlahla som-oki olusukungekathi yonke into yayimhambela kabi awukho muntu owayezihlanganisa naye kodwa wayesalokhu ebambelele kuleso sithembiso. Esisani manje ngokusondela ngaphambi kokuba sivale usahlezi lapho ezakathi kuze le ndoda amathathu iza kuye amabili awo ehla angena esodoma azeshumayela ivangeli kokokuba baphume kuloti kunjalo na kodwa eyodwa yahlala u-Abrahama. Kaphelani le eyodwa eyahlala no-Abrahama yayingunkulunkulu qaba lakhe amanye amabili ayizithunywa eziyizingelosi. Manje zathi esodoma benzanga zimangalisi kuphela kubashaya ngobumpumputhe nokuthumela ivangeli njalo kubashaya ngobumpumputhe. Manje bukani isetha ngalolo suku kukhona ibandla lokwemvelo njalo kwaba ngakuthathi njengoba ngishilo izolo ebusuku uNkulunkulu umelwe. Kwakukhona abasesodoma abakaloti nabaka-Abrahama kuthetimbaya ezifanayo nomsuku izitayekeke kanjalo nje. Ake ngilibuze okuthize bukani kulokhu kuhleleka manje u-Abrahama wabiza lo muntu owakhuluma kuye ngo-Elohim. Igama lesebheru Elohim lichaza owenele konke lo ongunaphakade u-Elohim uNkulunkulu uqaba lwakhe. Ekuqaleni ngelesokuqala wathi ekuqaleni uNkulunkulu. Thatha igama lesebheru lapha kumbe noma igama lesigreki njalo ekuqaleni u-Elohim wathi lamazwi nomhlaba lapha yena ugenesisi cishe kwesemashumi amabili nambili lapha uyasho futhi noma cishe kwesemashumi amabili wathi futhi wabiza igama le ndoda ngo-Elohim. Wawenzelani na uNkulunkulu emelwe enyameni yomuntu owahlala phansi no-Abrahama futhi udla amasemishi ethole ephuza ubisi futhi edla isinkwa uNkulunkulu qaba lwakhe futhi wanyamalala khona impela phambi kuka-Abrahama. Kodwa wamnika isibonakalisi kaphelani naleso sibonakalisi singukuthi wayetende esihlahlela itende kulikhumbulani u-Abrahama igama lakhe lalingu-Abrahama ezinsukwini ezimbalwa ngaphambi kwalokho nosara wayengusarayi ngaphambi kwalokho S-A-R-A-Y ilase liba ngu-S-A-R-A no-A-B-R-A-M-A liba ngu-A-B-R-A-H-A-M-A. Abrahama kusho ukuthi ubaba wezizwe. Manje bhekisisani ngempela lapha futhi sizobona ukuhleleka wehora esiphila kulo manje njengoba ujesu asihlele ukuba sibheke lokhu ukuhleleka sibonile konke khona manje asibone endalweni yobukhosi ukuthi kuhleleka kuni abafanele bakubone. Manje lo muntu wathi Abrahama uphi umkakho usara na u-Abrahama wathi usethendeni emva kwakho manje wengakaze ambone. Wazi kanjani ukuthi igama lakhe lalingu-Abrahama na? Wazi kanjani ukuthi igama lakhe lalingu-S-A-R-A na? Abrahama uphi umkakho usara na? Wathi usethendeni emva kwakho yathi ngi isabizana somuntu ngizokuvakashela ngokwesithembiso umkakho uzoba nayo leyo ngane ungethembile manje ngizokwenza kufezeke nosara ethendeni ngemuva
Ulalela utashile noma ukuwisa indlebe noma ngabe nikubiza ngokuthini. Elalele ngethende yena wahle ngaphakathi futhi wathi manje mina wesifazelo sebhuke njengami. Ngibe nenjabulo nenkosi yami nayo sibhukele futhi phandle lapho isineminyaka eyikhulu ubudala na. Kanti lokho bekungakwenzeki iminyaka eminingi ningi. Nomuntu MUNTU ekezi labo edla ezenyameni yomuntu. Kepuza futhi edla njengomuntu othwelekile enothule ezinkutsheni zakhe futhi wayenothule ezinyaweni zakhe no-Abrahama walugeza walususa.
God himself.
Unkulunkulu bakalakhe watalaza wasethi uhlekeleni usara ngemuva ethendeni esho lokhu na wayazi wayekwazi ukwahlulela imicabango kasara ethendeni emva kwakhe. Kunjalo na manje ngenkathi indlela ka-Abrahama yobukhosi fika emhlabeni sibonakaliso sini esibonisayo ndodana yomuntu. Isibonelo wakuphulwela kuyo ngolunye usuku u-Andrea wamletha yathi kamala akho ungusimoni indodana kaJonase yasho yabo lokho kwamenza ikholo. UPhilip waya ngale wathola uNathanayeli uyabuya wathi woza ubone umuntu esimfumene. UJesu waseNazaretha indodana kaJosefa wathi manje awulele kancane ukhona kuhle okungavela kulowo buhlanya na wathi woza ubone. Ngakho lapho uPhilip ekufukela ebukhoneni bukaJesu uNathanayeli uJesu wabheka ngale wayesethi bheka omIsrayeli okungekho kodwa kuye. Wathi Rabi ungazenini na wathi ungakabizwa uPhilip uphansi komuthi bona. Wathi Rabi wenzeni na uNkulunkulu uyinkosi ka-Israyeli. Ngenkathi wesifazane omncane emthonjeni sesibuyeli sakhe sokungaziphathi kahle uyakhuphuka into encane ebonakala ngasikhathi sinye kanje ukuyokha amanzi. UJesu wayethume abafundi bakhe ukuba bayothenga ukudla komphako. Ngenkathi ekhuphuka ezokha amanzi wathi niphuzise esifazane wathi akusele isiko lokuthi wena usho lokho. Nekwehlukana lapha manje nina maJuda nihlanganise lutho nathi thina maSamariya ahlanganise lutho nani. Wathi kodwa sifazane kuba bewazi ukuthi ubukhuluma nobani beyotshela kimi amanzi. Bengizokunika amanzi ungezi uzokha lapha. Wathola lapho isimo sakhe sasikhona ukuthi sasini. Wathi hamba ulande indoda yakho uze lapha. Wathi anginandoda. Wathi usho iqiniso bona isitani le ndoda nayo kalokhu ayisiye yakho. Wathi boss yabona ukuthi umprofethi wena. Yazi uma Mesiya efika uyasikhombisa lezi zinto. UJesu wathi nginguye. Kulokho wakhithimela emzini wayesethi uzani bona umuntu ongitshele izinto engizenzileyo kungebe nguye impela uMesiya lona na. Ezisani wakwenza lokho phambi kwamaJuda namaSamariya kodwa akazange akwabe zizwe. Abezizwe thina bantu sasingabahedeni ngalezo zinsuku. Ezinye izizwe setshetshe isagila emhlane wethu sikhonza izithixo sasingafune Mesiya. Kubonakala kuphela kulabo omfunayo. Kodwa kimbandala sifunene. Kodwa ndanga manje ukuthi bafunene. Ibantu kwabalwalo. Ebanye lapha wenzile bani? Umuthebhele ungumbhuli. Umuphetha phule. NoJesu wathi sesona bayothethelelo sona ngoba wayengakafi. Kodwa wathi wayisuka umoya wangcwele uyofika futhi wenze into efanayo. Ukukhuluma izwi elilodwa elimele nawo akusoze kwathethelelwa. Lolo yilolu suku lapho khona kulonke izwi lizofanele lile ngendawonye. Ukukhuluma izwi elimele nalo awukusoze kwathethelelwa kulelizwe noma izwini ezizayo. Leyo kwakuyindlalo yobukhosi ka-Abrahama. Kuthi nathi lapha leyo ndlalo yobukhosi ka-Abrahama efika ngenxa yaleyo mpomba yalowo muntu ehlezi lapho no-Abrahama. Ifikela ukuzofakazisa ukuthi kwakuyakubalayo edabeni kunalesingu njengokuba kwenzeka izidukuza zeSodoma kuyakuba njalo ekufikeni kwendodana yomuntu. Lapho i-Abra yona mpomba lendodana yomuntu. Amen. Ilolu suku lalombhalo ukuba ugcwaliseke. Bukani kuhlelekene sinakho namhlanje. Bukani ibandla lapho isethaya kaNkuluNkulu. Bukani usuku lwaTabele. Bukani zonke iziprofeto. Manje into eyinqaba okwethu kuvakasha sekuyisikhathi sakho ke uma uhleleka kuzofana njengaseSodoma. Beze bebathathu indoda amathathu agqamileyo ethunywe vele ezulwini. Sizokuvuma lokho emathathu eyodwa ethandwa u-Abrahama. Wonga kangalapho wonga yathatha no-Abrahama wonga manje esele eSodoma. Unjalo na No Abraham was an Ekama, and she gave it to Abraham, Aliago Abraham. Kaniso, ang ganda na ganye kuba umlando ibanda lezo nige libe nungpangeli oyagulo ene kama ene tina ngo H-A-M kuze kube ino lusu Billy, G-R-A-H-A-M Ujalo na? U-G-R-A-H-A-M izi tamfu ezi stupa U-A-B-R-A-H-A-M izi tamfu ezi skombisa Bota, U-G-R-A-H-A-M izi tamfu ezi stupa Ugu izo mundu niyabo Kubani utukubani lapo na mtande Ileto zijunyo ezi fele zulini Kamu kwanu muda mtabeni Ano kupenduwa kushunayelwa Mwakutake banje mo pilikrem na Kamu na kwanu muda kwa waba Nikubani alopesu wabantu nje mo pilikrem na Mwakazi abe kona Mwakwe zizwe nge zizwe Umundu Upili Sunday Kanjalo njalo Waila pa United States Kono pilikrem wa zote mawake Yabona wuntu mbisa kupi Mapando wa sedom Kote unekembu na kaili mpeleke nao napo Neba nila mpende kwa sani
Oral Roberts
Kona kutiwa ni kaili mpeleke tiwe na So wano ulilo sipa na waleza wapadele palibone na Apole mpene nani na
Hallelujah
Hallelujah Yama kwa lukanya Yeskata kushwa
This is a This scripture
Tamusha Nambalo
This day,
Amusha, it's time to come to the Jaguars look at what you're doing. Ukona Labo Sugu, Jaguay, Jalu, Malunka. Manda, we Shumala, and we see the special idea that Sula, who was Shumala, no, my ear, the Pushi, when it is a left of the Kuna, who was the lady in Uba, I will finish the day, said Loko.
Is that true?
We finish the Luna, Manda, Maloko, and Jalu, my watching Kulu, or Pala is.
Let the God
of
the
prophet.
And prove that he's still God.
You
believe it?
The corona. Man, there is the animosa.
I cannot be him.
There is Abangoy. Go to Ulapa. We are going to try to repel. How many Babatu may you find the lap or Kula or to Pegil?
That you know. And
I say, Utanginas. Magutum Kulumkuluman, the Umangin has the trouble of Wenel.
You pray.
Kulagan in the Kalum Kulumkul. Anka Kale, Aleko, you cut them Kulago in the corona. Kabuangi asizanga siwakhiphe amakhathi omkhuleko sizobana umhlangano omkhuleko noma ukupheliswa kwabagulayo ebandleni.
Kodwa
khulekani, futhi niyazi ukuthi ngisiyaphi ngokuphelele kini. Niyabona yangazi Jeffersonville? Angifuni abantu base-Jeffersonville benze lokho. Ngifuna abantu ababakude ukusuka lapha ndawo-ndawo. Sibone ukuthi uNkulunkulu usembula yini. Sibone ukuthi usenguyena yini izolo namuhla naphakade. Yenza njengoba kwenza wesifazane omncane. Where do you put what? Jamkoro Muntu. Why no more for what you're watching? Umanga, she don't pay to him, Kuboyake. Call a good thing to send her.
Is that right?
Ujarana?
Because of her faith.
Then I'll call a work. No, Musha. Umpalo, what you say? Ball point is the own, is the old Yapugele, or Pelis of Kulao, near the shores. Lapo, she didn't go yaka, put to a poor foot of a sala party watching, or I said to Banum Tintin. Why, okay, ask Ganjan with a sober as a colo as many as a band. Shaumbe, ask the Pindweg, a mashumi, a mata to police Isidapa, Globe Soko is in Kuruman as Abona. Why was Ganjanina? And to Banum Tintina.
He didn't say that just to be
safe. He said that because he was a good thing. And he said that because he was a good thing. And he said that because he was a good thing. And he said that because he was a good thing. And he said that because he was a good
thing.
And he said that because he was a good
thing. You believe that? I don't know you. God does.
kodwa unezinhlungu ohlangothini lwakho obukukhathazayo kunjalo. Uhlezi lapho ukhuleka mayana nakho. Ngabe ngihambe kuwe futhi sihambe komunye nomunye naso koma uma kunjalo.
This man right here on the corner. This
young muntu ukhona lapha ekhoneni lo mfumi osemncane.
You also got a bad throat.
Nawe futhi nomphembo omubi. Kunjalo. Kuleka mela nalokho. Kuleswa imizwa yonke indawo ngenxa yento ethize. Uzoshiya umhlangano ngoba ungumfundisi. Unezinye izithembiso ofanele uzinakekele kunjalo. Uyakhona ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ukuthi ngubani na? Ufundisi uMnumzane Smith manje usungahamba ufuthi uphelise. UJesu Kristu usekusindisile. Kubeka uye emhlanganweni wakho, umphimbo wakho ngeke ukukhathaze. Futhi dabani na?
Man sitting right back here.
Ukwendoda ethezi khona lapha emumva iyagula. Inethumba ephashini layo lesokunxele.
He isn't from here.
Ayisiya lapha. Kanti usisebenza semayini. Ngisiyabi ngokuphelele uma lokho kunjalo ngiyasa isandla sakho. Ethumba ephashini lakho lesokunxele futhi ulungele ukuhlinzwa masinyo.
That's right.
Awusiyewa lapha. Ungaphandle kwedolobha. Uwase Virginia. Uyakhole ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ukuthi ngubani na? Mr. Mitchell, unjalo. Hamba uye ekhaya futhi uphile. UJesu Kristu yakusindisa. Boza indoda ngaze ngiyibone empilweni yami. Ibihlezi lapho ikhuleka.
This day. This scripture.
Namuhla, namhlanje. Nani nenegazi lihlezi khona ngemumva lapha emva kwami. Njengoba uSara wayenjalo ethendeni.
She's praying for a daughter.
Nikulekela ndodakazi.
Stand up.
Sukuma.
The daughter's not here.
Ndodakazi ayikho lapha yahambile. Ndodakazi bothe ufana njengoba kwakunjalo ngekathi wesifazane eza kuJesu owayene wesifazane wayekhwelwe ngudeveli ngokwesabekayo. Owesifazane intombazane ikhwelwe idemon.
She's not here.
Ayikho lapha.
She is from
ingeyase ngowase nyakatho Carolina. Yakhole ukona futhi lelo iqinisa kuselona. Usikazi ola singayekhaya. Mawukuzo kholwa ngetizo yakho yonke. Uzothola indodakazi yakho njengoba yatholakala ngenkathi uJesu Kristu ezinsukweni ezadlulayo athi kwase kuphelisiwe. Namusa, sambalo. Isibonakaliso sasadoma. Isibonakaliso sasadlalaphakame. Isibonakaliso sasadlalaphakalo. Namusa, sambalo. Uqalisekile phakathi kwenu. Yakhona. Ngizobamukela khona abantu ngamthethi twana umphilisina. Tumani ningazinyazela lonke nithi. Ngiyabamukela phezwa kwami. Ngiyabamukela njengomphilisi wami. Ngiyabamukela njengenkosi yami. Ngamunye yimani ngezinyazela. Namusha.
Listen
friend. Hey bangane. Wafunda umphalo. Wabuthele iphalipheli kumpriest. Kuthi wathi onke amehla abantu amthorozela. Wathi babuka wayesethi. Namusha. Lomphalo ugcwalisekile. Ifunda umphalo. David noma abunye obuningi izimpakazo ezibonakala ukuthi siphilele sokwini. Sakuqina. Isizukulwane siyobona uJesu Kristu ebuyela emhlabeni. Futhi ngithi kini kulobusuku futhi namusa namphalo ugcwalisekile ebusweni beni. Nina nisetucson. Nina niseCalifornia. Nina niseNew York. Kulokho kukhuluma ngetelefoni. Namusa namphalo ugcwalisekile ebusweni beni. Masabula sabose. Bomba mshado wawundu zubedele. Kuli yari blabagazu, blabagazu, wakum yutele. Hapa mdeza na zedu, kuli simni utuma. No, beni nabantu.
God bless you.
Ulugulani musisi.